Ils ont des 10-500. Long on la boule à 500.
Anna Conte Bambou Maya.
Garabina na bouille machine. Cyborg. Banani bandimi ata wana banani bandimi ata tanayo banani bandimi ata wana banani bandimi ata wana banani bandimi ata wana banani bandimi ata tanayo wana banani bandimi ata ale bebe na mokongo oh ale mwana na mokongo tofani saba charge ya mokongo oh ale yaka na mokongo ngumba yango se mokongo ah ale bina na mokongo akara zo bini za mokongo oh ale bana na mokongo toke yo fondili findili fondi yeah fondili findili fondi yo fondili findili fondi yeah fondili fi 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 Fondi li findi li fondi ye Fondi li findi li fondi Fokota fondi li findi li fondi ye Toke li sou Christian Singa Iye ba Un jour to kokoufa Visa moutou se mwana Profite se pekla Yango tika na mela na la Mamuge Ile Mamuge Nina mwa fokom fokom Mamuge
Nigeremix.com.